Karibu msikilizaji kwenye makala ya muundo au mtazamo wa kijamii hasa wa jinsia. Jina langu ni Ledira Botere. Muundo au mtazamo wa kijamii wa jinsia, yani social construct kwa lugha ya kimombo, ni nadharia katika ubinadamu na sayansi ya kijamii kuhusu udhihirisho wa asili ya kitamaduni au mtazamo na usemi wa jinsia katika muktadha wa mwingiliano wa kijamii. Muundo wa kijamii wa nadharia ya jinsia unabainisha kuwa majukumu ya kijinsia ni hadhi iliyoafikiwa katika mazingira ya kijamii ambayo hutenganisha watu kwa uwazi na hivyo kuhamasisha tabia za kijamii. Katika eneo la Mukuru, wakazi wengi wanazidi kunielezea iwapo kuna kazi au hali ambayo inahusishwa na mwanaume au mwanamke, na hasa chanzo cha kugawanya majukumu haya ni kipi, ikizingatiwa ubunifu wa kijamii ni nadharia inaelezea uhusiano kati ya usawa wa ukweli na uwezo wa hisia za mwanadamu na utambuzi.
For me, roles za mwanaume ni security, kuprovide, and most importantly, respect. Yeah, na for me as a lady, my responsibility is to respect the man above me, ama the man that is in my life.
Roles za mwanamke ni taking care of the house, washing, kuchota maji, cooking of all the things, and pia just making sure everybody around mwenye ako around yeye ako safe. I can't lie, mi siwezi fanya roles za wanaume. Sababu roles za wanaume ni ngumu, kama hizo kulima, kuchimba chimba, kubeba mizigo. I mean, I can't. Hiyo siwezi fanya, because already hii ni kitu natural. Tulisha kulikuwa na hiyo distinction from our enzi za kina mama yetu. Hizo stories were being told. Hata saa hii bado tukilelewa tunaambiwa what mwanaume anafaa make sure me provide, anafanya hizo kazi zenye ni ngumu. But for you, just be around the house. Cooking, at maybe you just do light jobs. Yes.
Role za mwanaume ni kama main, ikiwa security, provide security. Provide for the lady. Na hizo kukua tu the father figure kwa familia. Role za mwanamke, kufua, kupika, mambo na usafi, na care giving. Na yenye mimi naweza fanya hapo ni hiyo care giving peke yake.
Aidha, baadhi ya wakazi hao wanazidi kuniweka wazi kuwa hakuna kazi au hali speciali ya mwanaume au mwanamke, kwani majukumu yote yanahusisha binadamu kwa ujumla.
According to me, roles za mwanaume ni mostly zenye mimi najua ni provision ya household. Anafaa provide basic needs za family. Anafaa kuwe ya make sure the family is protected, ama pia yeye ako protected. Also the members of the society wanafaa kuwe cared for. Nikisema cared for, maybe ni kama provision of medical support, mambo na tuseme social support, mambo na economics, financial support. Hizo ni roles za mwanaume. Also zina apply kwa mwanamke, because she is not exceptional, because she's also a human being. Huwa wanasema what a man can do, a woman can do it better. So a lady can also provide like social support, financial support, economic support, na also moral support kwa familia.
Bi Roslyn Asena, ambaye anajihusisha na masuala haya ya utazamo wa kijamii hasa ukizingatia jinsia, anazidi kunieleza iwapo ni kweli kwa baadhi ya mitazamo au tabia hizi za kijamii.
Okay, roles ambazo tumepewa kama nini mwanamke ama mwanaume, hizi roles ni roles ambazo any other person anaweza kufanya. So for example, like the role of cooking for children, a man can cook. A role ya kufagia kwa kiwanja pale nje, a woman can do it. There is no role ambayo mtu anafaa kuweka tu msimamo aseme kwamba listen, wewe ni mwanamke. Fine, when you marry is when you understand, ukiwa mwanaume you can cook for your wife wakati amejifungua, you can wash clothes, you can even take care of the baby when your wife is sick. So tukisema tunataka kusimama na msimamo zile ambazo ni misinformed, to be honest, the community cannot grow, a family cannot grow, and tutapotea at the end of the day. So it is good hizi roles zieleweke kwamba kama wewe uko hapo unaona kuna uchafu kwa mlango, hata kama ni ule uchafu wa mtoto, wewe toa kama wewe ni mwanaume, because you cannot wait until germs affect the whole family, because it is not your role. So it is not right kukua na misimamo kama hizo, ni vizuri sana tuweze kuelewa kile unaweza kufanya to make life easier, to make life positive, to make life safe. Do what you are able to do wakati imekupata in that position.
Ni bayana kuwa jamii inazidi kugawanywa na muundo au mtazamo wa kijamii wa jinsia. Swali ni je, suluhisho ni nini? Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa hisani ya Edmond Rice Foundation Australia, yani ERFA. Mimi ni mwandalizi wako Ledira Botere.